sigimi Kisi unembeza no maespe Suge nchizwe ni nangafinzi Lapa ugusekaya nangshayiske Gishe no mangatha kuyasemi Vele likthini soko Kale nkondlo kuze shintsha umqondo kuze jike umbono Trip to Soho, imande solo Kayo nkolo, we'll never follow Awulele yalakithiwe ma Asizo kwenza imvithiwe ma Bazobukela kithiwe ma wema. Suka phakathi kimi Kithi unembeza noma yespe Suke enhlizweni nangafinzi Lapha ukusekhaya nangishayiske Ngishe noma ngahla kuyasemi Suka phakathi kimi Kithi unembeza noma yespe Suke enhlizweni nangafinzi Lapha ukusekhaya nangishayiske Ngishe noma ngahla kuyasemi We'll be right back.